na 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 na
Abba
Naima.
Oh yeah yeah yeah. Wendo chombo ya fundi
Naima.
Oh na na na. Acha tu kwako niwe busy
Naima.
Oh yeah yeah yeah. Wendo chombo ya fundi
Naima.
Oh na na na. It's a first time girl, nime fall in love. Umepeleka mama far away. Toto kimona, shisomo. Kwake mimkweche. Naima mwonyeshe kula tege. Ifuani chuchu dede. Ani kokote tugede. Itengeneze nitulie. That's why me I say. Bado na kuitaji. Bado na kuitaji. Sio mpitaji. Sio mpitaji. Nataka watoto tuzae,
tuzae.
Niwe na we ni jidae,
jidae.
Kwenye shida unifae,
nifae.
Mina wewe till I die,
adae.
Oh mama ye
Naima.
Oh yeah yeah yeah. Wendo chombo ya fundi
Naima.
Oh na na na. Acha tu kwako niwe busy
Naima.
Oh yeah yeah yeah. Wendo chombo ya fundi
Naima.
Oh na na na.
Koleza
Ahuda
Suka jia utanipoteza.
Yeah, bida ting
Kwa ulimu nanichombeza.
Aba
Choko choko sako zapweza.
Badman
Kabaro, hey, kabaro Sipu mui kwa kumeni kabaro. Kabaro, hey, kabaro Sijina sui kwa kumeni kabaro. Kabaro, hey, kabaro Sipu mui kwako meni kabaro. Kabaro, kabaro. Sijina sui kwako meni kabaro. Umeni kamata mambu wa dharan. Mzuka kima sahi na panda moran. Washa udi nipandeshe mashetan. Oh na na oh na na oh na na oh.
Bado na kuitaji. Bado na kuitaji. Sio mpitaji. Sio mpitaji. Nataka watoto tuzae,
tuzae.
Niwe na we ni jidae,
jidae.
Kwenye shida unifae,
nifae.
Mina wewe till I die,
adae.
Oh mama ye
Naima.
Oh yeah yeah yeah. Wendo chombo ya fundi
Naima.
Oh na na na. Acha tu kwako niwe busy
Naima.
Oh yeah yeah yeah. Wendo chombo ya fundi
Naima.
Oh na na na.
Mesa selector Mario, on the track now.
Fundi.
Say Abba.
Fundi.
We are the things now.
Fundi.
Yo. Yo, here we go. Let me again. Let's go.
Mess and selector.
Fundi.
Mario, on the track now.
Fundi. Say
Abba.
Fundi. We run the things now.
Fundi.